Nanda Wende,
Nanda Wende,
Don Mithita, Tiam Nyaka Done Pade, Segiti Zinita, Pam Naba Wende,
Nanda Wende,
Don Mithita, Tiam Nyaka Pane Doi, Tipsedo Vimnita, Nanda Wende,
Nanda Wende,
Don Mithita. Tiam nyaka done paria, tipsegi tizinita. Panaba wende,
nanda wende,
ton mithita. Tiam nyaka parane doya, tipsegi don vinita. Yeduniano no go wakati, inana doni paga wende. Yam wiliga dawai, fuswang da ya paga. Yeduniano no go wakati. Inana pani dawa wende.
Ne yibego vim kwe kelegriba. Ton pusra yamba ni ton zusaba Jesus Christa yure. Wina mani yam nere yam sen kelegrivim yel wakata fawa nyinga. Da wina mketi ri kelegra yonoda Jesus masam nyinga. Vim yele ya Association Missionnaire Baptiste d'Afrique sembe Burkina Faso wakotgo. Mkoti yam kwe kanga. Wena mane nere kilegra nyinga, mam yuria Stephen Aganda. Inam pusa wenam. Arzan ba, pusi la barka. Pusi la barka son songda nyinga. Pusi la barka si leo kod lohurum. Te tren kileg vim yele, sinyayam kwega. Te nerefa tren fwe sa vima. Bang bumu ninga sampa nyodo, ta nyakam basi larik bumu ninga santa nyodo, nyam yura wawogri nyinga. Na ba wender pusi la barka is songre nying la yangre nyinga ton zusaba Jesus masum nyinga. Amina. Sen loge, singa zam sokne taba songum ka palo yele. Nad yele yamti ka palga. Ya son tulogne ton zusaba Jesus Christ. Son wa yi maon viga. Mam yele wina nyinga. La fo yele wina nyinga. Sen nan kiti ton lebogam pam tokon tare. Sa nan ki ton le bon pam lagmentare ton nirsu soba Jesus Christ soka ton ne wennam sanka to soka la runne yi beuga ina le kinga ton nirza musuka sanke ton gom pa pal ga yelle idinyatta me ti wennam gom da wulda tondo ti ka pal ga aya bumbu san pidisidi ka broninga sanda kap tondo kap kudoka pomwa ka palra a pidisi da bumuninga ka wennam sanda kabe ka kudra pomwa etenya bon kong ebrundamma chapitre pila tabon verse pisiwa larpana karmie ka palra aya bum sombe wakata pora la be wakat ning sanka saba pora la ya bumbu sandaran dengam bi wennam sura puka para wennam yam nyakra yati ni shalara pam fare ni shalara lebram pam tokontare bam suka bala nyata meti wakat ninga takos konga sonan ke wennam surwa yetam te wennam suwa na ni shala ninga eden jira pokwa ni shala bega ne wennam yela adam ne awayarari ti gan bil ninga sembe zinda suka ye la nyami ti wafa wa mbil ka bamba ti bam sakul lui wafa semak bamba pora bam lui kongor pora beger por bam ne wennam soka wennam datan na lebe malaka kong ninga sombi ni shala ne bam soka yare yi sababo to nan tum zu soba jizu to nan wa malaka pal ninga sombi bamba ne ni shal ba soka ton nyata me ti kan palra buying to bone ti kan palra balaya pale aya pal son bi pal son jemse ta nyara tar ya nyak songo larma no wanam bang mon kan sa balnyata me ti wina mana kan bo son kasata kan palra bona la me ti kan bo son pa chata ngul bum son pa chata patar shingrewe agum na shabiyele ya bum shinka shata la kabo palga ninga bam sẽn maan sẽn yaa kãabg sẽn ka sata tulg ne tõnd zu-soabã zezi-kiristã sẽn yaa tõnd asirãnse n yaa tõnd garanti a soab ninga sẽn yãk tõndo sẽn deng dũniyã mengã naaneg wakata tulg ne nin-kong soaba tɩ maam ne fo na n kẽ kãg paalgã pʋgẽ a yaa bũmb sẽn be kãa paalgã yaa bũmb sẽn pa kʋdgd ye ayo kãa paalgã yaa bũmb sẽn ka kʋdgd ye a yaa bũmb sẽn be wakata fãa d yãtame tɩ leb boon nalam tɩ kãa paalga bala a kõta tõnd sɩng paalga kõta tõnd vɩɩm paalga a kõta tõnd yã paalga a kõta tõnd laafɩ paalga a kõta tõnd sɩɩs yã sɩɩ paalle a talda tõnd n kẽes zak ninga sẽn yaa zak paal sʋka wɩɩ a talda tõnd n kẽes soolem ninga sẽn yaa soolem paalg sʋka yaa ya saba mam ne fo sõm n wudgi n zoe n wa kẽ kãa paalga tɩngre la tulgda ne zu-soabã zeezi bala ba bi pogs lamba bi rop sẽn kelg tõnd wakat kãnga tõnd sã n dat kãa paalga tẽngr n kẽ ad yaa zu-soabã zeezi bala ka tar tɩɩm ka tar bagre ka tar yaood n yaoora ayo fo sã n deega zeezi fo vɩɩmã pʋga fo sã n saka zeezi wa fo zu-soaba la fo fãagda yaag f noorã bala n togse yet mam deera yãmb zu-soabã zeezi wa mam zu-soab la mam fãagda yela zeezi tɩ wa kẽ fo vɩɩmã pʋga ad yaa woto tɛk bala yes ka bũmb sẽn boa ligd me n koe ey donc ka tɩ la tɩ f yiki n dɩk mobil n zoe n zãag zĩã n tɩ gẽ sõngr ye ayo ka tɩ la tɩ f yik ne silg ye o ka baood naafo o ka baood rũnga ka baood noaaga ãn aye yã wa barak wẽnde kelge fo sẽn da yõkd f noosã n lebd n kõ tẽ wã fa sãn deega zeezi fo vɩɩmã pʋgã fo sã n yõk f noaaga woto aye yaa fo kʋdg maan sup n kõs zak rãmbã tɩ b ri tɩ kambã paam zutã la karsã n fõos tɩ b sũurã noome ree zu-soabã zeezi f vɩɩmã pʋga reegba sã n yõk f buuga bɩ f naag fãa pa tɩ la tɩ fo le tɩ kõ bagre ka tɩ la tɩ fo le tɩ kõ tɩɩm ka tɩ la tɩ fo le tɩ kõ tãn-kugri gese a rɩk yẽ n koos n yao kambã ye kol-ligde sã n ka na koos bɩ kʋ maan fɛte n poos zu-soabã zeezi barka pa tɩ la tɩ fo le rɩk n tɩ kõ neda n ka mif sã n na n paama sõngre wala f sã n na n paama teelgo kelge fo sã n dat kãa paalga tẽngr n kẽ aye yaa zeezi bala yaa zeezi kirist bala bãmb n so noon la pãnga bãmb n so zãmaa na n so soolmã kelge ba biiga fo maanna fo sãmbdame la ẽ-ẽ ra sãm ye ad zu-soabã zeezi yaa yaa zaalem ẽ ka yaool ligd ye ayo ka yaool ligd ye reegba kelge fo sã n wʋma koe kãnga koa tɩ fo rat tɩ fo vɩɩmã teke n paam vɩɩm paalle n paam sɩngr paalle n paam sɩɩg ning sẽn yaa sɩ paalle n tat ye n na n kẽ soolem ninga sẽn yaa soolem paalg pʋga kelge ka be nongo kelge yaa zu-soabã zeezi fo sã n dat n na n kẽ soolem paalga pʋga gese da gom-bʋsg ye pʋʋs-pʋʋs kãngã ne maam yeele zu-soabã zeezi mam deeda yãmb wa mam zu-soabã la mam fãagda bala mam mʋmam tɩ yãmb kãa paalga tẽngre vɩɩm beebe laafɩ beebe sĩ-noog beebe a talda fom n kẽes soolem paalga pʋga zu-soabã zeezi o reege maam yãmb soolem paalga pʋga kɩtɩ tɩ mam lebg ad zãn biiga zu-soabã zeezi sẽn sɩng ne rũndã tɛka mam deega yãmb mam sũurã pʋga mam deega yãmb mam vɩɩmã pʋga soog mam vɩɩmã y yʋʋra maasem yĩnga sʋɩtãana kelge maam ne fo lagm n taar ka le be ye ayo tɩ rɩta bagbʋgra maam ne fo lagm n taar ka le be ye bala mam lebga nin-paalle mam lebga zeezi-kirist rẽnda sẽn sɩng ne rũndã sʋɩtãana mam basa fo sẽn sɩng ne rũndã bagbʋgra tɩ rɩta mam basa fo maan kʋʋre mam basa fo mam deega zeezi masã mam vɩɩmã pʋga bam lebra Jésus Christ renda bam pousa woto a Jésus mas maninga na mamite amina amina kelege wennam nama na fonere kelege wennam nama na fla nere yete amina wennam nan jekof la me la wennam nan zabo zabre la wennam nan zabon konfo kelege obie la gomna pokwa tige nan zaba nyam zabre tiyam zin sidididid nersan man yam wenga ay yamam la mania kelege ya juso ba yelo to nersan man yam wenga ay juso ba la mania kelege la juso ba kanan sakte wenga pam yam ye kelege juso ba kanan sakke tutora pam yam ye ba to da bi yela san wa piwge kelege obnam man asore de foyi ite amina kabe nongo juso ba na man asore to foyi ba ye la sonwan ti taninga mo haylam kwa ti kom sanjin tatanga aye atateka yel sanjin sera jesi op yel kong metateka gesi ba sanjin ndime ntutuk sori sera juso ba jesu ba kong chame kuma meng la son vourda ha kuma meng san sera juso ba jesu atim la sori kelege fondi ya jesu runo to man sinoro dalal lebo zamon vima ayo ba ba zamon vima la teng tori ni vim palra en jesus soba jesus na man bo moni ngofo wina mano nere a jesus ma so minga na ma mite amina sa uma kwe kanga ti rata nam bol tondo aye patoye sanda tom bol tondo e sena yilin ti fome pambu mum pase bo ton zalam zalam yibin yibin yobe piso pela yobe pisopela yibo zalam yemre piswela nase kelege zalam zalam yibin yibin yobe pisopela yobe pisopela yibo zalam yemre piswela nase wena manet fanere la wena korara yel somde a jesu ma somnga amina
tinyam nyaka pane doy tu sei don vim netaba Nanda wende,
Nanda wende,
ton mi fida. Tiya mia ka donne paria, tu sei che desine ta. Nanda wende,
Nanda wende,
ton mi fida. Tiya mia ka parane doya, tu sei don vine ta. Ye dunia no no go wakat, inana doni paga wende. Yam wile ga dawai. Fusang da yapaga ye dunia no nogo wakat inana par ni da wa wende yam wile ga pagaya fuzu so payaro nongo pagaro sak of sida paga jindi ni tabia da wile gi tabia yam wa sidi ya kan When I'm so money, Ning Dunisa go. La Duname, Bibi Gabatha Banem, Basabudu, Nanke Kad, that winning Barca. Woga budu Woga mitisi Ya kadam sentara baraka Kadam sentara ziri Kotsi noko La wudu Bi winning baraka La dunami Bi pugula batha banem Batha budu Nanki kan